Ngicabanga ukuthi iningi lethu lilibhekana kwenza iy'nqumo kumbe isinqumo. Lesa sinqumo kuba ukuthi inqola yasesitolo ngiyishiye endaweni ebhala ukuthi zishiywa kuyo, kumbe ngivese ngikhiphe igrosa yami ebese imloya sengiyishiye noma ikuphi kwi-parking. Emva kwalokho shaya imoto yami kumbe ngabe ngokugibela itekisi chithe basale beqoqa abaqoqa iy'nqola abaqoqe bamatroli. Angibingelele ngamukele futhi ngosinefresh ngingusibolo PT Ngema ongumlomo kaBennett Diamond weChristian Networks. Ungangibiza ngonehaba kula kuliqiniso ukuthi ukubeka itroli yasesitolo endaweni ebhaliwe ukuthi ishiwa khona kumaparking kuyisivivinyo sokwethembeka kuwe. Kwabanye bethu kuyinto elula ukuyibuyisa la okumele siyishiye khona, bakwenze lokho. Nakuba ungekho umthetho othi kulicala ukushiya inqola yasesitolo noma yikuphi neparking, awukho thikithi futhi ongalithola ngalokho. Ngakho kumbuzo onqala ukuthi ngenze njani, ngishiye khona la eceni kwemoto kumbe ngiyibuyise endaweni ehlele ukubekwa kwazo khona la kwiparking? Le nqola yasesitolo ikhuluma likhulu ngeyimilo zethu ukuthi ngakube siluhlobo lwabantu abakwazi ukwenza oku-right ngaphandle kokuphoqwa ukukwenza. Ngakube ngizokwenza izinto zibe lula kwiyisebenzi eyiqoqa iy'nqola ukuthi ziyithole endaweni yazo, kanjalo futhi nabanye abathengi bengashodelwa ziyinqola esitolo ngenxa yokuthi isacingwa zicakacaka namaparking onke wonke amakhosomba lawo. Nabanye futhi abadrayiva khona kwiparking abasakwazi ukupaka kahle, bavinjwa yizo zivese zirole lezi iy'nqola zize kubo. Akube lokho ngingakwenza yini kuvele ebuhleni benhliziyo yami noma cha? Yebo nebala, yinto lena enganakekile futhi engasho lutho nje. Kwazise phela akekho nozobona kwabaseKolose 3:22. Zinceku, lalelani ey'ntweni zonke labo abangamakhosi enu ngokwenyama, kunge ngokuthenga amehlo njengabathosi abantu, kodwa ngobuqotho benhliziyo niyesabe iNkosi. Usungalunye nanawe sinethuba lokwenza noma yikuphi okuhle, kungakhathalekile ukuthi kukhulu noma kuncane kangakanani. Ngisho ungathiwani kwizindlela ey'ncane ey'ngeke zanaka nhlobo, umbuzo ngokuthi ngakube sizowathatha siwasebenzise yini la mathuba osukwini lethu na mayesifica? Impendulo kuwe ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotional fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Le Nkosi ungayithola futhi ngongena ku-Spotify no-Facebook page yethu, ngenjalo sidawunlodele i-app yethu kuzonke lezi nkundla, ubhala nje igama elithi Izwi Elifresh.